baby.
Let's get flowing. CBH, CBH. Siempre música aplica y sigue lo loco.
Jamini kwenye wewe anakuunga mkono na ukitaka kufika na kanyagia. Anakunyima soko, anakunyima promo, anauliza mbona kimya ngoma hujaachia. Maneno yao ni mazuri yatakupa kiburi, utajisi umefika hivyo kumbe ni sifuri. Mtani kwako ndo mtani kwetu, hata mimi Isa leo nipo na Yesu. Kuna kijana pale prisa kusuka kuteleza kuingia kutembea pia kuso kuanguka na mekuta bwana shuka kwa udongo mumpika ipo kila kaje chanika mwana shika. Mwana tuka mwazo siye kubwa na timu, hivyo si shangao sipo nikuta na jezi. Kama nikiraka na nafasi ya vimu, au kama pumza kila mje wa mwenyezi. Dada zetu wana danga nusu uchi, sio kama wanapenda, ili ni falanga ikae kwa pochi. Ndo maisha ya nakwende, mengo kutimia ni shaba, wakikuzimia washata. Jua la utosi, jua mina jua wana jua na ifosi. Now bling bling, no more time vile jana bless. Now bling bling, no more time vile jana bless.
It's fire,
it's fire, it's fire,
it's fire. Nasema sema leo nitasema baby tu watu hawataki tukusema leo.
Wana kibunda cha kushikisha, msanii wa mchongo, DJ wa mchongo, mpaka jogoo wa udongo anawika. Hili game la muziki kutwende kwenye kick, wanaficha umakiri yanapuzo maadili. Hali shakwa mbaya kweli, hoi hai vizazi vina feli atani. Chua mamu cha kwangu chake cha kwake cha uneza kabwa chake cha kwake kutoka kwangu maiji. Mama zetu mbambamba kwa shodamu hakuna faida. Wajalie Mungu hawa kwetu muhimu zipungue shida. Wazazi wa kizaa kizaza wanafuna dharau. Mtoto akikuwa madhara, malezi yote yale unayasahau. Ni laana wao kikukanye nao kamtusi, ina maana gani? Ukishi kwa visasi swawabu hakuna kule kwa manani. Niko kutimia ni shaba, wakikuzimia washata. Oh yeah, jua la utosi, jua mina jua wana jua na ifosi. Now bling bling, no more time vile jana bless. Now bling bling, no more time vile jana bless.
It's fire,
it's fire, it's fire,
it's fire.
Nasema
Sema
leo nitasema. Samba Music Africa is taking all over. Let's get flow. CBH Afrisa Meyedulia Siri Bas Bas.